ZWAP.com.
Quati chilo to ah, de papa lelo. Quale shindi kavanove, amenga yabo. Nomba ilelo, wanna play if you win ah.
Juju ja
undereshi,
alana ufuma,
pawinga bobe. Ten over ten, mana si nothing. Wanna play for you win ah.
Avanove,
Navarro Pabobe, Valine Sansa, ye, Vengi Valesa,
Raisa Vaya,
Valia Pa,
Gigi,
Iwe Walishala,
Mama, Hala, Hajiji, Gigi,
Vengi Valesha,
Oh, eh,
Ukufi Pusha,
Valida
Watafi Bomba,
Agativa Nyongele, Lo Pantu,
Finally, Wedi,
Haya,
Finally, Wedi,
Mama. Finally made it.
Finally,
I see.
Finally,
mama,
mama.
I did. Bambi vale ti te ti upia pata pale foli. Bambi na wati te ti kwa ni shei kala fesori. Pati jitanga na ifikata kwa boko kanya ea. What it should be, will you be, ngefi.
Mwana fe ifyo popweke,
popo
unisuti
kwa timufi.
Pawinga bome,
ayeye yenesa wa makaye.
Mwanesa nsesho wale,
amona,
mwana kwa fiashi.
Iwe mwana,
wa mwana vanove.
Uo chikali pelo akwe leno.
Bengi wale isa,
raisa waya,
bali apa. Shala.
Mama, hala, hajiji, jiji,
bengi balesha,
owe, oh, hey, hey.
Ukufi puisha,
mama,
balida kwa tafi bomba,
agativa nyongele lo pantu,
ah. Finally wedi,
haya,
finally wedi,
mama,
mawe,
haji, haji, jiji, finally medi,
finally keke,
haji,
finally bari,
mama, akalanda kuli wale wa mwenye kwa titeti mufikeko. Bale chito kudumbula mesonga wa mwona nyuzi yenu ah.
Na wafati mwachipidabo.
Badabwa
wafati mwachipidabo.
Bale bife na pameso kwa tipale fobanu nsha mayo
iye. Iwe bete watambe.
Bete kuno
bese watambe ah.
Wamwene kotulula vwe for you mfuika ye 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 ye.
Iwe bete watambe.
Bete kuno
bese watambe.
Yeah, yeah. Ese batambe ko winga wachi pesha mano.
ZWAP.com.